Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Oh yeah, Stam, Nari. Come through, bestie.
First time I saw you, Kiwa campus. Could we imagine you're such a big deal? All the time we together since then, umaishi kuprove impressive being. Still nakupenda karafiki, lakini future tutani better with more. Siku zote niko high, niku take care, natuishi maisha tunaweza wish for. Specially wewe sio mwingine, siku zote niko nawe, me feel too good. Favorite wangu pia wewe, toka leo ntafurahia sana kukuita boo.
Bestie, come through. This time come through, bestie.
Kazi yangu duniani kuku impress. Fura yangu ni siku pendana. Unani make better na na interest. Besti kwani we ni loni maivana. Mashibambi bila we, nikiwa na we, good news that you my daily highlights. You make me feel some type of way. A million bucks, yeah, let's make this official. Kazi tuneza call in sick leo. Sick leo and sick cash and be with you. Spende pesa tuja yenda, tukirudi, tunarudi na plans za maisha. Figure out. Bestie.
This time come through, bestie.
Kuimpress, fura yangu ni siku pendana. Ni kwa kondo mina interest. Mina kudai na unadeni. Mashibambi bila we, nikiwa na we, good news that you my daily highlights. You make me feel some type of way. A million bucks, yeah, let's make this official.
Bestie, come through. Bestie. This time come through, bestie.